Zuge, FJS, Mlombozi.
Nimejaribu kuwa single, nimeona haiwezekani. Mimi kila nikipata baby, penzi linaishia njiani. Sitaki kuamini sina bahati, bado naamini ipo nafasi. Sijui wangu tamona wapi, ninachoamini tampata tu. Nimechoka kufuta machozi yanayonitiririka pindi nikiachwa. Nimechoka kutuma meseji nyingi hazijibiwi na simu anakata. Nikisema nijiue, mawazo haya yangejinga siwezi. Nikisema nijipige butu, bado roho itataka utelezi.
Oh my God, oh
my God,
sagodio
sagodio.
Oh mola wangu,
mola wangu
maulana, mimi naomba baby
nipate baby.
Oh nipesi baby,
na mimi nipate baby.
Baraka za Mwenyezi Mungu peke ndo anejua ni upi ateni tunuku. Awe tolu au shoti, mpenda mecha, mpenda noti. Wadini sana, mpenda moshi, wakujificha, wakujiposti.
Mbone tanikoma TikTok, mbone tanikoma Insta, WhatsApp, Zappas. Walo nikata itawakosti, mani tawachoma kuliona penzi letu liko hot.
Nikipata lololo,
nikipata
Italinga yo yo yo,
Italinga yo yo yo.
Oh my God, yo
my God,
sago dio
sago.
Oh mola wangu,
mola wangu
maulana, mimi naomba baby
nipate baby.
Oh nipesi baby,
na mimi nipate baby.